Atishani, Atochi Emelina, Gazanazi.
Ikakuhuzo vemtima uvela, ukabwela ni makondwela, mda umaziva mwani tengela. Nikakuyo mani nyengelela,
I never thought for one sikuti ninga peze chulavu. Nifuna wewe, sinifuna winangu. Love unipasa as a lady inikutisa. You drive me crazy kuma uzi woni konesa. Nga ticheza jita gumiza na me too. Nguza love you, uni uza me too. Shata la monapo, umwa ume wifey. I love you more, I'm ready to be your wifey.
You tell me to come down, but yanga na baruti. I don't wanna lose you, ni siye ni kuwine. Our love it's a journey, it's a fietu nine. You my weakness, futi ulampa energies. You too hot, you kapita ushoka munzi. Kelo mucho wa puti language ni lozi. Kakelo kama zini, zika sonde for my noise.
Chata.